Na mimi nikuliwaze, nibebe nikubembeleze, na mimi nikuliwaze. Side Swatai, uni Prince Amigo na Emmy Love, malkia mpya wa singeli. Kimewaka, amini ya lava, oh oh. Iyo ndo mbaya iyo varia. Umesikia wapi samaki akaja mwenye nchi kavu wewe? Lazima avuliwe kwanza. Shombo juu ya shombo side.
Tetemesha chula paga we tetemesha. 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 Apo, apo, apo pole pole besi apo. Apo, apo pole pole.
Imebamba yo,
wanavua kita,
imebamba yo.